nadaafada lagu ka hadlay, qaabka oo bulshada lagu wacyigeliyaa ayaa lagu ka hadlay. May kale lagu ka hadlay nidaamkii oo lankaaba fadhi degmada ambaanhayn haafado contribution aan suubsada fadeen, nidaamadaas lagu ka hadlay. Shirkan shirkii hordhaan wali ku kulmi jiray gudoomiyaalka arrimaha bulshada hooyooyinka iyo naytoo wali ku kulmi jiray gudoomiyaalka haafado. Geekan wali ku kulmay oo shirka oo walbaleeri geekan wali lagu ka hadlahay oo lumweeri oo lagu wada hadlahay gudoomiyaalmadadii hooylaamadadii bulshadii oo qaybaje oo shalduun yaa lagu ka hadlahay. Shirkan wali nuxur sheegayaa amniga magaalada yaa lagu ka hadlahay, nadaafada lagu ka hadlahay, walwalba degmada baydhow aan dan ee waa lagu ka hadlahay, maamulka degmada, amaamir dhow, talo dhow, warbixin dhow waa asiyahay. Marka barnaamijkaas lagu ka hadlahay shirka
marka wali ka dareerta wacyigelin kale ka dareerta oo meel qaldan bulshada ka jeheeyahay, marka si bulshadu qayb hela wali in surugna aninu ku wacyigelino bulshada inika shaqeeya nabadgelyo, inika shaqeeya nadaafada magaalada, inika shaqeeya deganaashada, ka shaqeeya horumarsha iyo meel erahay bilicdii magaalada ka shaqeeyaan bulshada ka wacyigeliyahayn. Wali ku bilaabnay gudoomiyaalka isku bilaawnay, wali ka hijiinay meel erahay gudoomiye ku geenay arrimaha bulshada xaafada iyo ka hijiinay gobolka sare xaafada ka hijiinay deeka wali ni la roogay gudoomiye laameed iyo hooyooyinkeen ni la roogan kulanka dambe wali fadaane waahiyihii inii ka dar kulanka dambe wali fadaane inii oo bulshada qaybasha shalduun dhalinyaradii hooyooyinkii haweenkii oo meel erahay foorama noocan ah qabanno nidaamka nabadgelyada la ka xajiifay nidaamka horumarkii nadaafada la ka xajiifay inuu kula doodno marka wali ahaa ujeedada una lahayn kulankun ku lahayn wali ataa ahaa inii bulshadaas fariin rasmi ah oo nabadgelyo leh